tamani halaji malifu
toyo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen e fulfulde alkam sare sappo e jiddi lewru october hitande 2024 sakrab dum gondo hedade hejun amen de lende mangal mudum bete hande fu mi calmini am sanna wawde ro sande hore mudum yoga e ko jogi na du ko hokkete dum way lata re kaltina ko du e nandi e ko nako nandi e mudum kayo ciddala modon lid amen de nyalama hande o fa wawde fewde e majjum dunki andan be kabaruji bidi de kebe kam en ka wam jande ne itti bon lata sababu birdo bedo yimbel anda hono way wadde e la ana resan hore mudum sedo ngaro be dar fam e le journal amen Mais le no famour no solando jabi jande waram futtide le lede amende le hitane 2024-2025 odo anniya mo kana ko be lede amende bammi o ka yettam san urtu sarab sukab jangobe fayto syndicat Michel Mbé morobe murdi le deede morobe murdi fina tawa kana matele deede kewde le bomako do le nyalomo hande o beedo yimbelle ana yida du san fewde e madaraji yimbe be wondi wadde fewde e bantugol jande de kasen sakrab hidi be don sembe kabaruji dimi dokano beete hande bismillah mo kam helale dum samu gol gollirdi na do yimbe la jeyobe atawan ko nyamata ko na buri ko hebata ko e tiddala modo sanne leedi amen dile nyaloma hande o fa wawde hun cande hor dido tiddalaji fu e andude hono fu watta yella ko nyamata ko ana bura fandude burde ko hebete ko dunki andan be bur kabaruji bilide kebe kam en ka wamna jande ne itti mon latat sababu birde yimbe yella anda hono way wadde yella rasan hore mu mcd hodo fu wonde do jande hodo woni darne mudum bangal rasan hore mu mcd fa kebe famtar anni ko fati yatra hebani am do hen tango Omar Wagelu e Modou Samasiku
l'éducation financière
wono kabaru wono jettirede hono sifa famu togoda almusaddaji mbulataade sababu ne bo anniya hinade to haybugol almusaddaji
la gestion de leur argent
yido yo halaji kanko no dirtet Ablaye Konare andan do kabaru kebe hollitiide bingila adam fa waawa wura don gurdam lobbam wajib tan iwto ko nyaamata ko fati buro ko hebata ko
Lorsque vous gérez mieux votre argent,
soni no do haybi sanne kalisi mudum abuitirto sanne sugulaji sabi soni no andi hono hinade ido am sadaji hisude bamgol nyamande bi yabitidi jola kabar mudum lato sababu hinade ngurdam ele jodo hakillo
plus sereinement
kanko Amadou Diallo andan do kabaru fina tawa o wi birde hore mudum hono keb mudum wori idum e ko suka hani janginede no watta so mawni fu tabo dido attabiyaji
anga maral soni suka bi buduma buddidi mbiyan yahako dum mani resene noto swawru no suka o anda soni kalse o man hani resede denno su yambreje ko nande mudum yottike o sorante ko lentreji kesi bangal jande su bangal idi tagal mudu andina wiide ndo fufu yalti le kalisi morisida o
anda be kabaru kebe tawdama o do hakille o kollitiwi neddan hani yewtade do warata haybadu no chadele mudum worri fufota no adnar du wonde tidirde no
sakrabe on bay totudo hakilaji modon fudo ido kabaruji do hello am Facebook na do compte x mom no dirta no Twitter dental modo sarab sukab jangobe gombe leedi amen di kanyu en ka holiti wiide anniyam gouvernement leedi amen di bammi kolti do wiide jande waram futtire leedi amen di 9 lewru novembre hitan 2024 kana waltin hakle mu em sanne hore mabbe holti wiide soni odo wakati ka jabbike jande leedi amen di an jaba tande koyde sanne bangal jangugul heejoji din odo an sukula goto woni ko syndicat Michel M Chin be sappo e joy lewru octobre hitan 2016 kanyu en dudam tawa be kolti wiide beedo horebe kanyu en ka holti wiide milay feso jande ne ka an way futtere leedi mangal mudu fu hono no gouvernement o holtiri wiide fa kebe famtare keddem Oumar Waygalou
kanko Abel Touré gondle fedde sarabe sukabe jangobe l'école be o holitido wajibi dabareji pie wattu joni yalla cuude école den utte non watta so jande de fu heba timminede diplome ngaji di du tawre dalili
donc nous sommes tenus
ko wajibu non ma dabareji bamama école udditama ma en goppi école heba chadele école ne wawi udditede e nay lewru novembre gouvernement ne hani darade darne mun ha école uddita woto be jowdum tan e dou kasaraji e der leydi ndi
prof naturel
fedde sa gontonde musse ngabe jenginobe dum wonde noddiri syndicat en signataire 15 octobre 2016 be tawda kay o do hakille sanne kanko moulay koni ba kulbali o wi o holaake fe yalla ciude akul en keb utted le leedi malindi fe mangal mudum
inde suis pas seulement
en kanani tan darnude chali e der gureji goddi to suka be tacchata mayo ha yaade ecole ndiyam nati kasara munne mawni min gay mi sikani tan seden baawi bamtude ecole e nay lewru garu yawndu ne wawi addude chadele e do jangde kanyum me do heje
jangde
le programme
le go lewru octobre hitan 2024 den wiya ciude école len utte ciagal mudum bortina fa yadli ne lewru novembre hitan 2024 gouvernement holiti wiide no anaruji di ngadir le leedi meddi di dun lati sababu mudum
on kebi famu do e Umar Waygelo kany e Jenaba Diallo min bel mehobe le leedi amendi kany en kana tampi sanne le nyalamo hande o odo elamo sukal mudum sukul mudum fu anda kala nyalamo hande o kana tampi ni sanne ana way hewtare yimbe dun du mudum ko du mudum tawa fu non holitiri wiide docteur en fa keben famtar anni ko mawlud ak Mohammed hewane do hendo festang Umar Waygelo
Musa Fane du mokko no bare e duubi no kay o mehowo non o do suka kayeje o wakkati fu yeru mokko be jeeramo no wonde mi hirde no
debbe ne pidini
an mehugongol ana am ilami de fandi yagata ko fewdu e majjum fe so mi de jamaa so mi haali yimbe fu fekkitito jaleede dun ni watta so mi yaago so wana dum gidraabe am andube dum woni an mutti ko jaarata ko
o teela to guni
mehugol yodo nyawna dum wana andam e kabaru no mehere wori kolitiidu yodum wana nyawu no bingel adama tagira tan nano sakitiri docteur Akepinen Debora holliti wiide mehere dum wawa sawrede Fatima ka joma no way wadde hila fa dum buyto
c'est un trouble de locution
we citan la bangal hala puccitika bawdo nangure yimbe fu sifa nyaw o ana way andede neddo so o mo jogi citan la bangal halde hala puccika
des sons bon le discours
odo andal kabar dogotraku holliti wi neddo me hofu ana way yarde joyre wakatiji yawo du yelon nangirta hendu non watta so mehre mudum buyto
rewbel morobe murdi fina tawali leedi amendi kany en kana matele tatiji kewdi le ngallure bamako ne burfu on do wakati mo yimbe le hewbe kany en ka tawtata be do yimbe lana heba morde sukabe mu en murdi mabbe di fina tawal bay wadirda dum tay mesh wala hen cogguji duddu ana yafi sanne fa kebe famtar anni ko ulay job heba nem do hendo festan modu sama seko Jenaba Diallo
e mbara chabantato be do rewbe morobe gonbe sere miside momde bagadaji goto mabbe woni halfnaado kabaru jogola nokko aishata donigo o wiete golle mo tawi le galle
minen ko min tawbe morongol jinnaabe amin ne moranno do ne fogu min gotum min kawri
inarabe hobbe joodi na dooma morede yogabe mabbe na faabo moro o bangal hinade morugol ndewoy Mariam Kanta yo Kilian Bodo nuku o holti wiide do enne o kofota bibbe makko rewbe fuf
ne rat minaw mere aranno morare do hay biyam debbo ko do moroto gila ko suka ko goddo morol bure cukuli sukabe ne moje cukuli ma medde munyani dum
rewbe morobe holti wiide sabe o do golle o be darni dum sadaji galleji mabbe
tamani projet mo fondation irondela do malido e gollidimbe muduna teleji e radioji irtel mo faaba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
yawtere amem zoom sur nyalamo hande o ana yowi edo rewbel kanyum en kanu jida fu abada landinda ko so onon nyo bami fa ngara fa yalton be do rewbel tama wakati fu no landindo fa yalton fu tama wonko yigitina du wonko yeta kanyum ka wadata tafon fa keben famtare anni ko asitu kante bani am do hendo fetango mar waygelu
doman mitiliki mitni war wattu joni o di woni halaji di safiya halta wakati fu san yade gurun golle wakati fa tano gori ko berne mudu immoto duka do hore makko wi atilata ko fi kodum gonda ton non tan kanko safiya o wori bete goto o landini law ila gori ko tilaki fe o yewo jodi le mobengel gori ko noddete usu o yehi le mobel to fa doma yamo tayimo o munni jodi mo tiliki wi a handen kayo idi nonde ayen hore ma da yalti law wana ni mbowirda jaka kanko usu o mo anda be puddi donudo mobel mabbe gel be gandi yade golle tan den safiya wi a yeggiti telefon mudu cuude sina be birfiti ton hono safiya worino yimbe le hewbe atan jotta ko do gollata do law yo non jati be gordi huune ma fuddo atan be taadube non
sakrabe hidi be andom kasenka on baawi hittaade journal amengal e de whatsapp on gadam odo numero chapanjidi joy chapanjena e jena chapanjidi e jegom sappo e jena e nadu on yihido hello amen facebook on ito icon amen whatsapp on baawi hittaade odo journal mer america e magazine galo jokka jokkudo oddo noddu be service amen via mo noddirta do nyaroma hande o kuna foni en gadam 37321 mer mer no nga fandi fuk na tawdo but no ga credit e le telephone mo do fandi fe no do seda yotira amen waran jokkitaade nyaw cancer o yo chadale mawde leedi amendi bangal chellal tawede imadaraji di kana kobe leedi amendi e guldibe mudu en wondi wadde fa yimbelle be heba yaade saw sakkade o do nyaw ka fu holtama wiide nyaw on heddi itture yonkiji yimbel hewbe leedi amendi le nyaloma hande o holtama do wiide temdere fu chapan jeddom yimbel be nyaw o nangata leedi amendi hitande ka fu feccere mu en ka fu aldala adna ngallula bamako de tan won do do nyaw way sawrede nyaloma hande o don horedu sawrugol mako wana hunde ko yaafi fe fa keben famtare no dido golleji fu woddi anni magazine amem sante nyaloma hande o mo adama amadou haydara landini do festango mo do sama seku kay mi hore mi nyallejje
e wi globo kan fedde hertanande jottiji bilide nyaw cancer le mari do e roba jogibe cadale endi na badi unyaji do e temeden nayo le hitande ka non to l'hopital ponge nokudo jogola dido nyawuji buri yirwude nyawbe fangobe tonno le hitande hibata fi temeden joyo keddana docteur sidibe fatmata matogoma dogotoro loliro oncologue to l'hopital ponge
notre service
hitande fu yimbele temere tatom chapan joyom yaade yimbele temede nayom chapan joyom woni jottito el hakuna yimbele uyna didom temede neyom tawbe nyaw cancer o le lindi e mangal mudu fu nyaw o ka bamako tan bawi sawrede du wadi so min bawa yidude bedo yimbele fu
ko buri hewde rewbe njahobe tunbe taw won do bisima madun am sadaji mudun na yobi do ng goto o do debbo mum jidi bamako mum hala telaji yogaji bilidi e yawara mako
tombaktu ya pa
tombaktu do gullilgal fu wala do to radio indi watte bombe le region haydi fu wajibe jude mu en immo yoto le ngalluje de wajibe jodo mabbe dubbe keddo dom wakati juddo min miden dom jom an heba libbi sappo mile jidi to radio indi watte ka tawele region ngaji di fu
jogola kabar concert indi le region ngaji di wana fe hunde newinde be dadi rafi sud docteur hinatoro dun ko bur hewde rewbe chaabibe nyaw o na jotto chuudi docteur wattu mu nyaw o satti sanne ele mette mawde won ko docteur ngonbe liddo nokuji taki wiide sabi sadda nyawbe hewbe njaata bomako sawroyaade kedana professeur tidiane Traoré, au radio service Luluro Jinuku, to l'hôpital Ségou.
No ben jottu to meme ko hewe mabbe ka fu atawa nyawmu en o to yotti to wala ko way wadde fewde majjum faaba mu yani woni ko min baye wadde fewde mabbe dokkambe tiafaaje mawde buytude na wala mabbe o wakati wajibe juude amem hore mi niltira nyawbe yogaabe sabi wala fu mo be andi bamako do fayto be jipoto hore wana ko niibe hewbe hakkunde mabbe kanyu en ka pottan kaaki mu en faalaaba hota to mu en yaha sawri ro ledde balebe du wana ko weli yonki amem ga wala ko min baye wadde fewde
majjum bamako do do nyaw o na sawre docteur en hertanabe ko war mudun kewa be dadi dun dun machine goto wodi bangal sarugol lulirgol radio therapy kedana docteur sidibe fatmata matogoma sawro cancer
les oncologues
docteur en chawro be nyaw cancer o le leendi e mangal mudun fu be yimbe lan jeegom oppo be dum yimbe le tatom kuma ni be radio therapy o yimbe lan nayom goto be dike mabbe ko boya san oppo gongol kan way wadde nukul de fu nga radio therapy o ka hôpital du Mali ci tam way wadene machine goto gondo mu intinede wonde nudo su doctorore hore o bon ilal hitan 2022
fedde hertanane faba nyawbe cancer indi yilamabe yon jongul hore kabar o do nyaw o lati do ciadele monde le ledinti kedana fatimata jawara hore jo ndedo fedde mu cancer nagino e liko jabbi
ya aptirom confirmé ya
si ledde yogaje anatom so 6h bete taway ma pharmacie to awaran tawa dun timmi cancer o wana nuku goto tam sawrete analyse ngaji mako le laboratoire goto watte oppugol mako gol le sud doctorore watte radio therapy o du kinaja hal sud doctorore wonde kasen fanga da dum e be kan jawta jonka no nyaw o sawri
doctorore e nyawbe fuf na jabbi wiide sakugol o do nyaw o yo mumugol indi ma yagul sud doctorore